Unit 16. On the mountain, what's the matter?
Mlimani, kuna nini?
Dialogue. Steve is visiting Tanzania again and is about 4,000 metres up Mount Kilimanjaro with some friends, a mountain guide and two porters. They're on their way to the top hut. Steve and Dominic, the guide, are slightly ahead of the rest of the group, which includes Paul and Jane.
Natumaini karibu tutaona kundi la watu wanaoshuka. Kiongozi wao ni ndugu yangu. Ndipo tutapata habari ya hali ya hewa huko juu, hasa hali ya theluji.
Tutafika kibanda cha Kibo saa ngapi?
Labda tutafika kunako saa 10. Inategemea mwendo wetu. Tusiende haraka. Kwa bahati, mmeanza kwenda polepole sasa.
Si kama siku ya kwanza. Siku ile tulipokuwa tukipita mwituni, tulisahau kabisa ushauri wako. Ingawa ulituonya tusiende kwa haraka, kwa kuwa sisi sote ni wazima hatuna neno, tulianza kwenda mbio.
Kumbe wamesimama. Paul amekaa chini. Basi tukamwangalie. Kuna nini?
Paul hawezi. Kichwa kinamuuma. Tena amepatwa na kichefuchefu.
Mikono imefura. Shauri ya uzee.
Si shauri ya uzee. Una miaka 40 tu.
Ugonjwa huu hauhusu umri hata kidogo. Umetapika?
Ndiyo, nimetapika. Tumsaidie vipi?
Tumpe maji. Anywe maji kidogo.
Sipendi maji zaidi. Nimekunywa mengi. Lazima niendelee. Sitaki kuwachelewesha.
Tumpe tunda. Mna matunda? Wapagazi wanabeba matunda katika mizigo. Lakini sipendi kufungua mizigo sasa.
Mimi nina tofaa. Tukate vipande vipande. Kisu changu kimeingia kutu. Nani ana kisu safi?
Kata kwa kisu hiki. Angalia, ni kikali sana. Usijikate mkono.
How does Paul react to Dominic's suggestion that he should be given some water to drink?
Sipendi maji zaidi. Nimekunywa mengi.
How does Steve say that his knife is rusty?
Kisu changu kimeingia kutu.
Paul tries to eat a piece of apple but feels sick again.
Lazima ashuke mpaka Horombo. Hawezi kupona hapa. Avute pumzi mahali panapo oksijeni zaidi.
Basi niende naye. Tushuke pamoja.
La. Uendelee kupanda juu na wenzako.
Tazama kule. Ni wale wanaorudi Horombo. Paul, afadhali uende nao. Kiongozi ni ndugu yangu, atakusaidia. Ukae Horombo siku 2. Sisi tutarudi huko kesho jioni. Kesho kutwa, sisi sote tutashuka chini pamoja. Unakubali? Utafikiri marafiki zako wamekutupa?
Sitafikiri hivyo. Nitafurahi kushuka kidogo. Mahali hapa ni kama jangwa, lakini baridi.
What offer does Jane make?
Basi, niende naye. Tushuke pamoja.
What does Dominic say about the guide who can be seen in the distance, leading a group down the mountain?
Kiongozi ni ndugu yangu. Atakusaidia.
Here are two questions in Swahili for you to answer.
Paul anakubali kushuka mpaka Horombo, au sivyo? Anasema nini?
Paul anakubali kushuka mpaka Horombo. Anasema kwamba atafurahi kushuka kidogo.
Make sure you've read and understood grammar section 7 before you practice the following sentences. How would you say, I want to shorten this dress?
Nataka kufupisha gauni hili.
How would you ask someone if he's going to clean that room?
Utasafisha chumba kile.
Now, add something to the verb root to make the passive form and say, it was cleaned this morning.
Kilisafishwa asubuhi.
How would you ask someone politely to correct your Swahili mistakes?
Usahihishe makosa yangu ya Kiswahili.
And lastly, how would you tell someone that your mother is nursing an ill visitor?
Mama yangu anamuuguza mgeni mgonjwa.